Pinda teacher.
B-R-A-Z-I-Z.
We are making it
entertainment.
Dicto Planet this.
Zion Zaki.
Anya mongo lolo moimam.
Moimam.
Idu melejele jitinga
swam. Itinga swam.
Emwana ko ike kotanya.
Yeah.
Ekotanya. Machiro na video munjawa
munjawa
wabitu kesho kukola never drop
never drop
echenda nino chagara kulia ebtibu nivinene nkigarama nkigarama ebtibu nivinene nkigarama nkigarama shida zinaongeza garama shida zinaongeza garama shida zinaongeza garama pole garama shida zinaongeza garama. Shida zinaongeza garama. Shida zinaongeza garama. Pole garama.
Yo.
Are you king this a wanna wanna? One time, two time, shaky sana sana. Dem a chant we roll down, dem we know we tire. High speed vroom vroom, oh hala. Omo chiro na video munja wa. Wabtuke shoku kola never drop. Echenda nino chagara kulia. Mino keno no, mina give a damn. Pole sirani. Echaya mataro mama majani. Igwene loto mama sabuni. Doke si
Yeah.
Shida zinaongeza garama. Shida zinaongeza garama. Shida zinaongeza garama. Pole garama. Shida zinaongeza garama. Shida zinaongeza garama. Shida zinaongeza garama. Pole garama.
Are you think this a wanna wanna? One time, two time, shake sana sana. Dem a jump we roll down, dem in a we tire. High speed vroom vroom, oh hala.
Tuba kute, bari bachi kute. Tuba nyaze no bapowin no kati tuaba zude. Vyas baba rude, up and down, just roll down, booty booty.
Yeah.
Up, down, down. Down, up, up. Up, down, down. Down, up, up. Up, down, down. Down, up, up. Up, down, down.
Yeah.
Shida zinaongeza garama. Shida zinaongeza garama. Shida zinaongeza garama. Pole garama. Shida zinaongeza garama. Shida zinaongeza garama. Shida zinaongeza garama. Pole garama.
Mengi jameni tufanyaje?
Yeah.
Richie.